Now check it out, what was it?
Na upiga mwingi sana na azia sumba sabu Vienga vidali vemana na udamu dabu Sasa niko mubachara ya tuende mundia rabu Nafunja upime, nafunja kibubu Nazima ngebe na ngenga na punzika gubu Chuzi rahongwe na tasa kwa ketu ibubu Ngoma ya chezo paje wanademka wabububu Wanademka wabububu Nisha usoma mchezo Narudi dipsi nimetoka kwa nchelezo So mkitoka down kama mrenda na mterezo
Nipo kwenye mudi, nafanya kusudi Life ime change bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life, ndonduka Kwenye kusaka donge chap
Nishike upendeza, ama nikupe ulegeza
Kutuwa ushinde life, ndonduka Kwenye kusaka donge chap
Najua memis kusikia nataja menu Kazi kwenyu, mtakura nini? Kuna kibambara kitoka sato na rosti maini Mkia kongoro na supia urimi Vegetable Spanish Chicheliche mticha buaz Kore kore kibua taz Kudaji pweza ngis Mimi minika juice ya stafferi mixa na nas Salad ya cabbage na mayonnaise Soso buffet hakuna size Supu ya firigis na mikate ya kutoast Kutoka Mombasa ukuda South Coast
Nipo kwenye mundi, nafanya kusudi Life ime change bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life, ndonduka Kwenye kusaka donge chap
Nishike upendeza, ama nikupe ulegeza
Kutuwa ushinde life, ndonduka Kwenye kusaka donge chap
Nangia sopa sabu, nangia sopa sabu Nendo kifoki shiti, namuwa meti Nangia sopa sabu
Nafanya kusudi Life ime change bana mambo gudi gudi Kutuwa ushinde life Ndonduka Kwenye kusaka donge chap
Nishike upendeza Ama nikupe ulegeza